Ebyonga bichali bityo omulambuzi wa masomero omukulu mu disitulikiti ye Mukono nga Robert Mawanda asabye abakulu b'amasomero okwewala okuwandiisa abayizi ab'ekibiina ekyomukaaga okubatuuza ekibiina ekyomusanvu.
Mwewale nnyo okulabira ddala nti abaana abato abebina ebya wansi ate bakola ekyomusanvu. Mwewale nnyo okulaba nti abaana abatali ku nkalala zaffe eza Ministry of Education portal nti bakola ekyomusanvu. So omwana yenna okubeera mu kyomusanvu amangu ennyo gy'emyaka 13 wano mu Uganda. Kati ogenda okulaba ku zipoto ezimu nga tulina abaana ab'omwaka 11 kitegeeza kyekyo. So tugezaako okuscreeninga wano tulabire ddala omwana ono w'emyaka 11 yajja atya. Deni kweri kupoto ya feye byenjigiriza nakugambye nti tulina kye tuyita Miss Promoting Learners. Tu promoting abaana buli mwaka era na chumwana oli ya joining nga wa miaka mukaga mu P1 atoka mu P7 nga wa 13. Kati wabo wa 11 aba yasomye miaka 5 nze gwendubuzi. Kati wano tubalabira wano so mwe wale nye kintu ngecho.
Omulangira Mawanda ategezeza nti bakawandisa ebifo 13 abayizi bagendera okuwandiikira ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebyakamalirizo omwaka guno ku bifo 12,273 bye balina mu disitulikiti eno.
Omuwendo gw'amasomero genina agagenda okukola ebibuuzo yadde nga gukyeyongera naye nina 273 agalina centers abaana bwe batuulira kiyita examination centers naye ezo examination centers akampaako abaana abayizi abagenda okutuula ekyomusanvu omugatte ziri 13. So ndowooza nti tutambudde ate tuuza ennaku mbale tumalirize okuwandiisa abaana okusooka okutaliiko kakwate konna. So omulanga gwenkubiriza abazadde n'abasomesa abayiditikyazi baffe nti mukole nnyo sensitization obulira abazadde ensonga eno esobole okwanguwa etambule misinde kubanga singa tuba tumaze service ate ebirala biba bya surcharge 50% kati omuzadde aba alina okuteekako akasente ku ngulu kw'ezo ze wali omugamba asasule.